Mazaka banga ngano nyele zambu tufu nkoze research Kubensonga ya butonde okuzula ya kwa gala Ninyesi matinga umutima ningusa kuninga Yala vune mbyeso nyuku baba singa bagala nsimbi Aunitandi kukunonya east, west, south, and north Wena zuliro wange anyirirange nyonyi nyange Amasoge gandege intunula ya chimbeja Onoteri ya musinga She's the one, she's my happiness Yono gwenja gala omulunji anabela Ayambala bulunji nebyakola nze binsanyusa Yono gwenja gala omukwano anabela Akalula katute kubabyakola nze binsanyusa Kwagala nyo baby wange Kwagala omutima gwange Mama wabana bange Injinieri yange byonna Abo bagambe Wafuna abasinga Abalala ababuse Wafuna zebinojo Ebyo ebiso byomola Kusubiza siribinyiza Empise za matendo Kulairira sirikusula Akasana ganga kukumacha Mwenyenye yange yokumazi Amazi gange yomudungu She's my light, she's my happiness Yono gwenja gala omulunji anabela Ayambala bulunji nebyakola nze binsanyusa Yono gwenja gala omukwano anabela Akalula katute kubabyakola nze binsanyusa Chala womerera omukwano gunsosomola obula bungonderera wabula umbangenderera bulirwe mulaba nze solobeza miranga uto utiko ono mwana anywezeza ngembuzi kunkondo kusabatwe kumebutiribiri akabani kundongo abebi gambo byabwe batusange nga tuseyeya She's the one I love She's the one I need She's the one I feel She's the one I love Annabella Yono gwenja gala omulunji Annabella Ayambala bulunji nebyakola nze binsanyusa Yono gwenja gala omukwano Annabella Akalulu akatute kubabyakola nze binsanyusa Annananananana Annabella Mazaka banga, no mazaka banga, no mazaka banga, kano no mulunja wange. Anananananana, Annabella, no mwana.